This girl, she's on fire. She's on fire. She's on fire.
That's
hip hop. The POA. Ashanipendanga, akanipa mapenzi bila ya ada. Ashanizoesha, unipa penzi lake bila kara. Chapo yuko haya, fire. Chapo yuko haya, fire. Chapo yuko haya, and fire. Mtoto machi moto, wa moto moto. Magneto anaziweza bato. Bado katoto na kaoa kesho. Na wanga ubachela na tulia ghetto. Makara njisahau, naona kama naishi dunia nyingine.
Hola, 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 hola.
Nikupeleke kwa mama Sunday.
Hola, 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 hola.
Kala ugali na sombe.
Hola, 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 hola.
Daga kidogo ngebuka mawese. Wamepata dawa yao, wana distis tukita, ndo kazi yao. Hao, yani utadhani mapenzi nimeanza leo.
Kama simu kata wewe.
Yani utadhani mapenzi nimeanza leo.
Kama simu kata wewe.
Ashanipendanga, akanipa mapenzi bila ya ada. Ashanizoesha, nipa penzi lake bila karaha. Makara njisa.